Precious Lord, we thank you for the opportunity of sharing your word.
Baba wa utukufu tukushukuru kwa hii nafasi ya kushiriki neno lako.
We pray, Lord, that as your word comes forth,
tunaomba kwamba neno lako linapokuja,
shall come with anointing for us to understand.
Litakuja na upako tuelewe.
That we may be able to do the word of God.
Tuweze kutendana kulingana na neno la Mungu.
We thank you for every brother and sister here.
Asante kwa kila dada ndugu hapa.
That God will cause us to understand of our responsibility.
Tuweze kujua jukumu letu ni nini.
And we may be able to apply ourselves accordingly.
Na tuweze kushirikiana na neno vilivyo.
We give you praise and glory.
Tunakupa sifa na utukufu.
For the challenge you are placing on our hearts.
Hata kwa changamoto ambayo unatia moyoni mwetu.
In Jesus name we pray.
Katika jina la
Amen.
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 You may be seated.
Neither case.
Area leaders, all the area leaders, please remember immediately after the service, we have a meeting there and zonal leaders.
Wale ambao wa viongozi wa ma area flani flani na mazone, hizo zote mkutane, mkumbuke kwamba kuna mkutano baada ya.
Our vision is to win.
Maono yetu ni kuwavuta, kuwaleta
mature,
na kuwakuza,
and it is to equip,
na kuandaa
people for ministry,
kwa ajili ya huduma.
Yesterday I had a very good testimony.
Jana nilikuwa na ushuhuda mzuri sana.
Testimony that we just don't have time to hear from the person.
Ni ushuhuda ambao hatuna nafasi ya kusikia.
But it was in connection with what I was sharing 2 Sundays ago.
Lakini nalingana na yale nilikuwa nashiriki wiki mbili zilizopita.
2 Sundays ago,
wiki mbili zilizopita,
I was sharing that we each believer is a minister.
Nilikuwa nikishiriki ya kwamba kila muamini ni mhuduma.
Each believer is a minister.
Kila mshiriki ni mhuduma.
Tell somebody you are a minister.
Wewe ni muhuduma, ambia jirani yako.
And so brethren were going to witness to a home.
Basi wapendwa walikuwa wanaenda kushuhudia nyumbani fulani.
There was this disciple, this older brethren who was going with them.
Na kulikuwa na huyu ambaye alikuwa amekomaa katika maneno ya Mungu, alikuwa anaenda nao.
Somehow in these places there can be so many people that there can be human jam, not traffic, human jam.
Na kuwa na umati mkubwa wa watu sana.
And so the disciple was held back.
Na yule ambaye alikuwa ni kama amekomaa katika mambo ya Biblia alikuwa nyuma.
And found, and somebody started greeting him, and he lost the group. He lost the other two, or brother or two, I don't know.
Na wale wengine wakaenda mbele, wakapotea, wakaenda mbele.
When these new brothers discovered that they don't have their disciple,
hao wapendo wale wawili walikujua kwamba hawana yule mwingine.
They remembered the sermon.
Wakakumbuka,
they remembered that each believer is a minister.
Wakakumbuka kwamba kila muamini ni mhuduma.
So,
na kwa hivyo
they went to that home.
Wakaenda katika hiyo nyumba.
And they started ministry.
Wakaanza kuhudumu.
A brother that was saved a month before.
Ndugu alikuwa ameokoka mwezi uliopita.
Witness and led the person to the Lord.
Akashuhudia, akaongoza mtu kwa Yesu.
As a minister.
Kama mhuduma.
Praise the Lord.
Bwana asifiwe sana.
I think the brothers, both of them might even be in here.
Na hapa najua wako wale wa ndugu wawili.
So last Sunday,
Jumapili iliyopita,
we were talking about you and me being in a community.
Tulikuwa tukiongea kuhusu wewe nami tukiwa katika kundi.
Because we are in,
kwa sababu tuko ndani ya Kristo Yesu.
We being in Christ Jesus.
Yaani tukiwa ndani ya Yesu.
So we are now a community.
Tu jamii moja.
And it is because of that we want you to belong somewhere.
Ndio maana tunataka uwe mahali.
So that you can minister as a minister.
Uendelee kuhudumu kama mhuduma.
Now this this afternoon.
Na adhuhuri ya leo.
I want us to take some time and share about soul winning.
Tunataka kushiriki kuhusu kuvuta nafsi kwa Bwana.
Because if we are going to win,
ikiwa tutavuta nafsi tulete kwa Bwana,
we must be available to be used.
Lazima tujitolee ili tutumike.
It is one thing to give money for somebody to go.
Ni jambo lingine kutoa pesa mtu aende.
But God would want also to use us.
Lakini Mungu anangelipenda kututumia.
And God is able to use us.
Na Mungu anaweza kututumia.
If God can use somebody saved for 1 month.
Na mtu akaanza Mungu anaweza tumia mtu ambaye amekuwa mwezi mmoja.
Anybody here.
Anaweza tumia kila mmoja wetu.
If God can use you,
ikiwa Mungu anaweza kutumia,
then he can use anybody.
Anaweza tumia kila.
And I believe,
na naamini
by the end of this message,
ya kwamba baada ya ujumbe
you will have been persuaded that God can use you.
Utakuwa umeshawishika kabisa kwamba Mungu atakutumia.
Why must you be a soul winner?
Kwa nini uwe mtu ambaye anavuta nafsi kwa Bwana
yeye? I want to go through some 7 reasons why each one of us must be a soul winner.
Na sababu 7 ambazo zinasema kuhusu wewe kuwa mleta wengine kwa Yesu.
I am not talking about being a crusade evangelist.
Sisemi kuwa mwinjilisti ambaye anahubiri kwa
mkutano wa talking about being a soul winner.
Nasema kuhusu tu kushuhudia kuleta mtu tu
kwa somebody who is able to bring one to the Lord.
Unaweza leta mmoja kwa Yesu.
Somebody who is able to help somebody to know Jesus.
Unaweza saidia mwingine akajua Yesu.
For you to understand what we are talking about.
Kuelewa yale ambayo tunaongea.
Let's read the scripture in John chapter 1.
Tusome kutoka Yohana wa kwanza.
Then I'll give you the 7 reasons.
Na nitakupatia hizo sababu 7.
John chapter 1 and verse 35.
Johanna
1
35.
Johanna
Johanna
1 35. We're reading.
Tunasoma.
You know when you mention only once people look everywhere.
Ukio nikisema tu mara moja watu wanaangalia angalia mahali.
Even now I can see somebody looking in the Old Testament.
Mwingine anaangalia katika Agano la Kale.
It is in the New Testament.
Iko katika Agano Jipya.
Verse 35 says, and again the next day, after John stood two of his disciples, and
tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake,
and looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God.
Akamtazama Yesu akitembea akasema tazama mwana kondoo wa Mungu.
And the two disciples heard him speak and they followed Jesus.
Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena wakamfuata Yesu.
And Jesus turned and saw them following and said unto him, Rabbi, no, and said unto him, what seekest ye? And they said unto him, Rabbi, which means being interpreted, Master, where dwellest thou, or where do you dwell?
Basi Yesu aligeuka akawaona wakimfuata akawaambia mnamtafuta nini? Wakamwambia Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi?
And he said unto them, come and see. And they came and they saw where it was, and abode with him that day, and it was about the 10th hour.
Akawaambia njooni nanyi mtaona. Wakaenda wakaona akaapo wakakaa kwake usiku ile, nao ilikuwa yapata saa 10.
And one of the two who had and one of the two which had John speak followed him was Andrew, Simon Peter's brother.
Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa pamoja na wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu.
And he findeth his own brother Simon and saith unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ.
Hiyo akamuona kwanza Simeoni ndugu yake mwenyewe akamwambia tumemuona Masihi maana yake Kristo.
And he brought him to Jesus, and when Jesus heard him, beheld him, he said, thou art Simon the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is being interpreted stone.
Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema wewe usimioni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe.
And the day following Jesus would go into Galilee and findeth Philip and said unto him, follow me.
Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo, Yesu akamwambia nifuate.
And Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro.
And Philip findeth Nathanael and said unto him, we have found him of whom Moses in the law and the prophet write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
Filipo akamwona Nathanieli akamwambia tumemuona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareth.
And Nathanael said unto him, can anything good come out of Nazareth? And Philip said unto him, come and see.
Nathanieli akamwambia laweza neno jema kutoka Nazareth. Filipo akamwambia njoo uone.
Now let's get the picture.
Wacha tuone vile ilivyo.
Here is John the Baptist.
Huyu ni Yohana Mbatizaji.
John the Baptist is known as a man of God.
Yeye anajulikana kama mtu wa Mungu.
A prince of God.
Ametumwa na Mungu.
John the Baptist is baptizing people.
Anabatiza watu.
And so he has his disciples.
Ana wanafunzi wake.
Then one day,
siku moja,
he sees Jesus coming.
Anamwona Yesu anakuja.
And he tells his disciples,
na anawaambia wanafunzi wake,
who know him,
ambao wanamjua.
He tells them,
anawaambia,
behold the Lamb of God.
Angalia tazama mwana
kondoo. Takes away the sin of the world.
Ambaye anaondoa dhambi ya dunia.
Because his disciples know him,
kwa vile hao wanamjua wanafunzi.
When they heard that,
waliposikia hivyo,
they decided to follow Jesus.
Wakaamua kumfuata Yesu.
To find out who he was,
kujua yeye ni nani,
where he was staying,
anakaa wapi.
And they went and dwelt with him.
Wakaenda wakakaa pamoja
naye. For that one day,
siku moja.
Step number one.
Hiyo ni hatua ya kwanza.
Are we together?
Amen.
Step number two.
Hatua ya pili.
Now one of them was called Andrew.
Mmoja wao aliitwa Andre.
He comes to his brother Simon.
Anakuja kwa ndugu yake Simeoni.
They know one another.
Wanajuana.
He says, we have found him.
Anasema,
the one that you have been reading about.
Ule mama umekuwa.
We have found him.
Tumempata.
So because Andrew, Simon knows Andrew.
Kwa vile Simeoni anajua Andre.
He knows Andrew must be serious.
Huyu Andrea anamaanisha kabisa.
So he goes with Andrew.
Anaenda na Andrea.
And Andrew is bringing Simon Peter to Jesus.
Na Andrea kamleta Simeoni kwa Yesu.
Are we together?
Tuko pamoja.
Right. Step number three.
Hiyo ni hatua ya tatu.
Jesus goes to Galilee.
Basi Yesu anaenda Galilaya.
In Galilee, he finds people who come from the same place with Simon Peter and Andrew.
Anakuta watu ambao wanatoka sehemu moja na Simon Peter
which
na Andrew.
Which means they have heard a story about Jesus.
Kwa vile hivyo inamaanisha wamesikia ujumbe kuhusu.
Because they have heard a story about Jesus.
Kwa vile wamesikia ujumbe kuhusu Yesu.
They are curious.
Wana hali ya kujua sana.
So Jesus just faces Philip.
Anamwangalia Filipo.
And he tells him,
anamwambia,
follow me. Nifuate. Philip, are you
following?
Now, if Philip never heard about Jesus, he would not have done that.
Kama Philip hakujua ujumbe wa Yesu, angemfuata.
Follow you to where? Where are you taking me?
Unanipeleka wapi?
But because he had heard the story.
Kwa vile alikuwa amesikia ujumbe.
Because they came from the same Katwekera.
Kwa vile walitoka mahali pamoja Katwekera tuseme.
You don't believe that.
Hauamini kabisa.
They were coming from the same Kianda perhaps.
Walikuwa walikuwa wanatoka Kianda.
So the story had circulated there.
Kwa ujumbe ulikuwa umesambaa.
So when he met Jesus,
walipokutana na Yesu,
he realized this is the one.
Akasema huyu ndiye.
Jesus said, follow me.
Anasema fuata.
And he started following.
Wanaanza kufuata.
Step number four.
Hatua ya nne.
Now Philip,
sasa Filipo,
goes to a friend of his,
anaenda kwa ndugu yake,
and who is known as Nathanael.
Anaitwa Nathanieli.
He is telling him, Nathanael, we have found him.
Anakuta mtu anamwambia Nathanael, tumempata.
And Nathanael, as expected, says, can anything good come out of Kibera?
Nathanieli kwa vile anataka kujua anasema, oh, kitu kinachoweza kutoka Kibera kweli.
Good things must be coming from somewhere else.
Kivitu vizuri pengine vinatoka mahali pengine.
And that's the normal shock people get when they come here.
Na hiyo ndio watu wanashangaa kija hapa Kibera.
Because as soon as they hear Kibera, they have their own idea. They fear that they'll be beaten up. I don't know who told them that people are beaten in Kibera. I have been here for 6 years and it's one of the most beautiful places I've.
Watu wana ujumbe mbalimbali kuhusu Kibera, wengine wanaamini ya kwamba ukija Kibera utapigwa, so, lakini mimi nimekaa Kibera miaka 6 sijapigwa.
So Nathanael is asking, can anything good come out of Nazareth?
Anauliza, je, kitu kizuri kinaweza toka na Nazareth kweli?
And Philip says,
Filipo anasema,
come and see.
Jwele njoo uone.
Are you coming?
Unenakuja.
Yeah. That's what we mean by bringing somebody to Jesus.
Hivyo ndivyo tunamaanisha kuleta mtu kwa yeye.
It was not a big meeting. Now,
ni mkutano mkubwa mkubwa.
It's just one Andrew.
Ni Andrea mmoja.
Leading one Philip. One Peter.
Akimuongoza Simon mmoja.
To Jesus.
Kwa Yesu Kristo.
Then Peter stands and preaches to over 3,000.
Petro naye anahubiria watu 3,000.
You never know whom you are bringing to Jesus.
Hawezi jua ni nani uletaye.
You never know what they will become.
Hawezi jua atakuwa nini.
They might look weak.
Wanaweza onekana ni
wazee. They might look uneducated.
Wanaweza kuwa hana elimu.
They might look like they're not serious.
Wanaweza onekana hawana
maana. You never know whom you are bringing to Jesus.
Lakini huwezi jua unamleta kwa Yesu.
They might look like they cannot cannot make it.
Pengine unaona hawezi kufanikiwa.
They must look like they are cheap.
Wengine unaona ni wa watu
wa mali. But you never know whom you are bringing to Jesus.
Lakini huwezi jua unaleta kwa Yesu.
Oh, they need it to arrive.
Ni wewe tu unaleta kwa Yesu.
When they arrive at Jesus' feet.
Wanapofika miguuni pa Yesu.
Jesus is able to work on them.
Yesu anawageuza.
Jesus is able to work on them.
Yesu anawageuza.
And before long,
hata muda ukifika,
mighty men
wako watu wa
mighty women of God.
Katika ufalme.
Can somebody say amen?
Amen.
So that is the business we are in.
Hizo ndio biashara tumeingia ndani yake.
Now I want to ask you,
nataka kukuuliza,
to give to you seven reasons why you should be a soul winner.
Sababu saba ambazo zinakufanya uweze kuleta wengine kwa Yesu.
Reason number one.
Na kwanza,
you need to be a soul winner because Jesus, whom you are following, was a soul winner.
Lazima uvute nafsi kwa Yesu kwa vile Yesu naye alikuwa mvuta nafsi.
Jesus was a soul winner.
Alikuwa mtu analeta nafsi kwa Mungu.
Wherever he was,
mahali kote
alikwenda. He looked for an opportunity to bring somebody to the kingdom of God.
Alipata nafasi ya kuleta mtu kwa yeye.
The Bible says,
Biblia inasema,
he came to seek and to save that which was lost.
Alikuja kutafuta na kuokoa kilichokuwa kimepotea.
He came to seek and to save that which was lost.
Alikuja kutafuta na kuokoa kile ambacho kilikuwa kimepotea.
And so Jesus would be anywhere.
Yesu alikuwa mahali kote.
Here they are, they're hungry, and so he sends the disciples to go and buy meat.
Alikuwa na njaa akawatuma wanafunzi waende kununua chakula.
And a woman comes at the well.
Basi mwanamke anatokea pale katika kisima.
And right at the well there,
pale kisimani,
he's talking to the woman.
Anaongea na huyo mwanamke.
And he's not telling the woman, you must be get saved. You woman, you must get saved.
Hawambii uokoke, lazima uokoke. Hapana.
No, Jesus is just talking.
Anaongea tu.
Give me some water to drink.
Nipatie maji.
No, how can I give you water? You are a Jew and me am a Samaritan.
Mimi nawezaje kukupatia maji wewe ni Myahudi mimi ni Msamaria.
Jesus continues.
Anaendelea.
If you only knew who was asking you for water, you might have asked him for the water.
Ukiwa ungelijua yule anakuuliza maji ungempatia.
But how can you get me water when you have nothing to collect?
Wewe je, unawezaje nipatia maji na huna chombo?
What are they doing?
They
are just conversing, normal conversation.
Wanaongea tu maongezi ya kawaida.
And Jesus says,
Yesu anasema,
go and call me your husband.
Nienda niitie mume wako.
And the woman say, I don't have any.
Anasema sina.
You know she has several, so
alikuwa na wengi kwa hizo.
Even this one can be one.
Hata huyu mwingine anaweza kuwa mwingine.
You know, right now when we read the story, we read it as a very holy story.
Tukisoma hii habari tunaona ni habari takatifu kabisa.
This woman had six husbands.
Alikuwa na wanaume sita.
So imagine her with another man.
Wewe fikiria yeye ana mwanamume mwingine hapo.
Those days there was no AIDS.
Hakukuwa na ukimwi.
I want you to be here, eh?
Nataka
uwe
hapa sasa.
So he says,
yeye anasema,
go and call me your husband.
Enda niitie mume wako.
He says, me, I don't have any.
Sina.
You have spoken the truth.
Unasema ukweli.
You don't have one because you have had five already.
Kweli wewe umekuwa na tano ndio unasema ukweli.
And even the one you have,
hata yule ambaye uko naye,
belongs to somebody else.
Ni yeye ni wa mwingine.
I hope you are not seated here.
Hujaketi hapa wewe,
somebody's husband.
Na mume wa mwingine.
Please, if you are in somebody's husband's home, wait.
Wewe kama huko katika nyumba ya mwingine, hama mara moja.
The gospel must change it completely.
Injili lazima itubadilishe kabisa.
If you are still being kept by somebody, disconnect.
Wewe kama ungali unawekwa na mtu, ondoka.
I know there could be one who is saying somebody is paying your rent and you know that man is not your husband. Quit.
Unajua anakulipia kodi ya nyumba lakini yeye si mume wako, wewe ondoka.
This is gospel.
Ni injili sana.
We are not going to, you know, pamper you and say, well, it's okay. It's not okay.
Hatuta kubembeleza tukikwambia kwamba ni vizuri, hapana si vizuri.
Somebody is, some woman is suffering somewhere because of you.
Kuna mwanamuke mahali anateseka kwa sababu yako.
And you allow me to just comfort you? No.
Na mimi ni kubembeleze, hapana ondoka.
Quit.
Ondoka.
Disconnect.
Ondoka, kata
ujia. Hallelujah.
Hallelujah.
Here we call sin, sin.
Hapa tunaita dhambi,
dhambi.
Kabisa.
If Jesus has set you free, be free in him.
Yesu amekuweka huru kuwa huru kabisa.
Hallelujah.
Amen.
So that's what Jesus comes to do.
Hivyo ndio Yesu alikuja kufanya.
I told you of a story of a little girl that came to see me.
Kulikuwa na mwana mchana mdogo alikuja kuniona.
It's not little, I mean young.
Young,
nice, beautiful girl.
Yani alikuwa mrembo mdogo.
She had a sugar daddy. There was some man who was taking care of all her things, all.
Yani kulikuwa na mtu anaitwa sugar daddy, alikuwa anashughulikia mambo yake yote.
Even going to the office, the car was being sent to her house to bring her to the office.
Hata gari lilikuwa linatumwa pale nyumbani kwake limlete kwa ofisi.
The man was paying for the house. It was a nice, beautiful house.
Alikuwa namlipia kodi ya nyumba.
But she came to my office and she was telling me,
alikuja ofisini mwangu akiwa ananiambia,
I am now saved.
Nimeokoka sasa.
And I have decided.
Na nimeamua.
I better move to a small house.
Niende kwa nyumba.
And to pay it myself.
Na nilipe mimi mwenyewe. Na nikate uhusiano.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oh yeah. Here we are straight.
Tuko katika hali ya kiroho.
Anyway,
but
one reason why you should get be a soul winner is Jesus was a soul winner.
Sababu ya wewe kuvuta wengine kwa Yesu ni kwa sababu Yesu naye aliwavuta.
And the example I've given you is to show you that you can start from anywhere.
Unaweza anzia mahali popote.
Just anywhere.
Anywhere, kila mahali.
They are talking about, you know, now there is constitutional change, there must be change.
Oh, wanaongea kuhusu katiba, wanasema lazima kuwe na mabadiliko.
You also just enter there. Yeah, actually we need change.
Kabisa tunahitaji mabadiliko.
Because without change,
bila mabadiliko,
there can be no development.
Hakutakuwa na maendeleo.
But you see,
lakini unaona,
constitution is a piece of paper.
Unaona tu katiba ni karatasi.
There are people that are going to implement it.
Kuna watu ambao wataiwekelea maana.
Unless those people also have a constitutional change.
How are you?
Hallelujah.
Pandani,
there must be a constitutional change.
Lazima kuwe na kubadilishwa kwa ndani.
Then now we can do other things.
Ndio halafu tufanye mengine.
Praise the Lord.
Amen.
Just what do you call commercial break?
Kuna ile hali ya ile kusimama tu kidogo.
Today we are privileged to have Elder Ochenge's mother with us. Yeah.
Kuna mzazi wake Elder Ochenge hapa. Yuko hapa.
Can she stand?
Anaweza simama.
Eh, mama, just stand where you are, alafu kae chini.
Huyo
ndio mama ya mzee Ochenge.
Huyo ndio mama ya mzee Ochenge. Amen.
Asante sana.
Asante mami.
Okay, anaweza kukaa.
Unaweza kuketi.
Yeah. So that was commercial. Eh? Ilikuwa commercial break. We are talking about why we must be soul winners. And you know, because Jesus was a soul winner,
kwa vile Yesu alikuwa analeta watu,
the people that came to him,
wale ambao walikuja kwake,
he made them soul winners.
Aliwafanya pia kuvua wengine.
He said, "Come unto me, and I will make you."
Alisema njoo kwangu na nitawafanya.
As soon as you come to him,
unapoingia kwake,
he wants to make you a soul winner.
Anataka kufanya ulete wengine kwake.
Amen.
Amen.
Because of our time, can we move on to the next point?
Ile muda wetu ni mchache, tunaenda kwa ya pili.
If you can just write down the verse there, Luke chapter 19 verse 10.
Lucas 19:10.
Number two, we want to be soul winners because the harvest is great.
Tunataka kuwa kuleta wengine kwa Kristo kwa vile kuna watu wengi ambao lazima tuwalete kwake.
Matthew chapter 9 and verse 37 say,
Matayo 9:37 inasema,
Jesus looked around.
Yesu akaangalia.
And he saw crowds and crowds.
Akaona umati mkubwa wa watu.
And they were moving like sheep without shepherd.
Walikuwa wakitembea kama wanakondoo bila mchungaji. Wako kule nje tu.
And you know that those people are not in church.
Like, wajua wale hawakuwa kanisani.
They are out there.
Wako kule tu hii.
The people we are talking about are out there.
Watu ambao tunaongea juu yao wako kule nje.
All you need is to walk along Kianda Road, you need to walk on Karanja Road, you need to walk on River Road, you need to walk on Tomboya Street, and you see them in crowds and crowds and crowds.
Unahitaji tu kutembea Tomboya, Kianda, hiyo mtaa yote hiyo utakuta watu wengi 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 wengi.
So that's why the window of your heart must be open, is it?
Lazima ilo dirisho la moyo wako lifunguke.
How will they know that you really love the Lord? How will they know? How will they know that you really love the Lord?
turn the cassette over.